music right too good.
D-L-O-D-O-R. Zano akupusha mukuti ndiwo punsa, akuweka hada, akusaka kusa muzingo kalabe pompoin, muzingo fuka, keto inumani kudana ndikupunsa. Zano akupusha mukuti ndiwo punsa, akuweka hada, akusaka kusa muzingo kalabe pompoin, muzingo fuka, keto inumani kudana ndikupunsa. Amalimbikila pezezo makufuna kukana kudikila, sikeza koka komanchi toka gwilil. Dipa menenu yo mukupeza choyankula. Why you play my dance? Zano wakuweka hada, peza ndasi, ea gule center, sama endo pass. Muku wampanga polo kuwalonda mapazi. Zano akupusha mukuti ndiwo punsa, akuweka hada, akusaka kusa muzingo kalabe pompoin, muzingo fuka, keto inumani kudana ndikupunsa. Zano akupusha mukuti ndiwo punsa, akuweka hada, akusaka kusa muzingo kalabe pompoin, muzingo fuka, keto inumani kudana ndikupunsa. No food for less and pons, akungogo nangati ama peeling tons. Nkonono angati tumatoni. Yeah, ngati timatoni. Dinu mbawi nanga mukala banji bwana. Dinu wazi bambe ni muli nditiana. Ndegeto manja lende sizi gwiri zana. Yeah. Zano akupusha mukuti ndiwo punsa, akuweka hada, akusaka kusa muzingo kalabe pompoin, muzingo fuka, keto inumani kudana ndikupunsa. Zano akupusha mukuti ndiwo punsa, akuweka hada, akusaka kusa muzingo kalabe pompoin, muzingo fuka, keto inumani kudana ndikupunsa. Mango kala koma mukufuna dola, kudikile na kwese inu mungo tola. Ndu wa keso ndinu yo mukumachola makola. Yeah. Mata nane nakale loud and clear. Kosa ka dola sasanka koma kojela. Muku mujeda koma zake ziku mutekela. Yeah. Zano akupusha mukuti ndiwo punsa, akuweka hada, akusaka kusa muzingo kalabe pompoin, muzingo fuka, keto inumani kudana ndikupunsa. Zano akupusha mukuti ndiwo punsa, akuweka hada, akusaka kusa muzingo kalabe pompoin, muzingo fuka, keto inumani kudana ndikupunsa.
Music Life Entertainment.